najua, najua. Mi najua, najua. Najua, najua. Mi najua, najua. Oh, aina ya tulingaraka. Kumbuka siku yo tulikutana ngai na yo. Mpenzi, penzi wei. Usisahau tulipotoka. Fikirie mbele mama. Mamio, mamio, mamio. To love is to die. Girl, I'm willing to die. No matter what comes my way, I'm yours and you're mine. Yeah. Baby, I know that this love is real. I can feel it deep in my heart. And I know that you know, yeah. Najua, najua, baby. Najua, najua, baby. Najua, najua. Ha, la, 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 love you, girl. Me najua, najua. Najua, najua. Me najua, najua. Oh, when you came in my life, babe, I saw love in your eyes, girl, and I knew you're the one. Oh, oh, loving you is all I do, and missing you is what I feel. So same ujinga wangu, najua nipenda mashirio. Penzi langu, penzi lako, vitu vyangu ni vyo vyako. Vyote na vyo ni vyako. Penzi, penzi, penzi. Najua, najua, baby. Najua, najua, baby. Najua, najua. Ha, la, 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 love you, girl. Mi najua, najua, shiri. Najua, najua. Mi najua, najua. Oh, nana, yutulina naka. Najua, najua, baby. Najua, najua, baby. Najua, najua. Ha, la, 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 love you, girl. Mi najua, najua, shiri. Najua, najua. Mi najua, najua. Oh, nana, yutulina naka. Baby, I know that this love is real. I can feel it deep in my heart. And I know that you know, yeah. Penzi langu, penzi lako. Vitu vyangu ni vyo vyako. Vyote na vyo ni vyako. Penzi, penzi, penzi.